ilah kusi hapsa mi sokot ka takato upat ka guwa itile hanan ka ilah kusi hapsa mi sokot ka takato upat ka guwa itile Amuan ku kaba, kalbi gawang ku haya. Amuan ku kaba, kalbi gawang ku haya. Hedeidu wahai kurade, hedeidu wahai kurade. Amin qair lagu tu haiste. Amuan ku kaba. Qalbi gawan ku haya amuan ku qaba qalbi gawan ku haya hedeedu waxay ku raaday hedeedu waxay ku raaday amin qair lagu tu haystay sharremo ama saqda dhexe hurda irtaayo la seexan waayo inkasto weli ba sharremo ama saqda dhexe hurda irtaayo la seexan waayo Ortayda markati maade aad ila hadal tirado Ortayda markati maade aad ila hadal tirado Asawa ibilawo afkirtina barkay deeso halki bukta boqsoote Ortayda markati maade aad ila hadal tirado ortayda markati maade aad ila hadal tirado hasawa ibilawdo afiftina barka idayso halki bukta buksoo